bajan garato imma daraji bangal martin de jamande kumpa latige sababu kuytude sanne tordaji ngatede fewde rewbe nobe kolitiri wiide
maintenant
yan garo kuytiki joni e be kula wande dum halaji kany e jandeji ngada didi kuyti dum sanne ONG ngaji di kany e ballidobe mu en fu anakaani wattude hen koyde rewbe janaabe kany e be janaka be fu
on violenté
rewbe gombe bafulabe kany en du gondini goddo kongol le wi mabbe yimbelbe dido tordaji yottinde ana hani jonka ko yalta halta fa dum nane yella yimbel ngadobe dum be ana heba andede
o untan
rewbe ana jane sanne sabu an anda berne mabbe ana waggi dum wadi imudo fu torrambe yimbe janete be ana kani halde yalla dum hebene dabari debbo ana hani wawande hore mun anda mo hani jokkude wana keba do fu jokkete
nungele yawma
fa wawde habude tordaji de rewbel be yottinte pelle kuma ni be golle mudum won dati di nangi ko woni jooda hala jande fa humpitinde jamande kumpa do kutteje ko woni odo golle drame mariam kamara kany woni kuma ni do golle mudum le walde wildaf le lady amendi kaitu
dans la région de kai
le region kai le gollirde amen mi de buri himbe chapande joyo ka directrice goto woni hen min gadi imma daraji fewtade o gouverneur o mo hibbina dun feso directrice dido alla ONG ngaji di min baabi wande jandeji do yango pewti be rewbe dewla sappo e go'o woni ko min deni e tidal
pour les divorces
mariotu sima horejo majjum le fedde ashikad ne ka yetti sanne imma daraji gondudo wadede yalla odo golle ana hebene jogolal ga o holiti wiide o mo nimsi ko tawede imma daraji gondudo wadede di fu odo golle ka ngano ja
ko buri mettude wakkati fu so mi ngadi imma daraji jonte didi tan haadato caggal mun fe hunde weylitataako mi de mila dum weylitata kabaru o ana hani ko jokken halaji kalte didi do kabaru yango no sellirate le mali
haya ko dum tawa fu kanko dunke andando kabaruji bilidi e neddaaku yakuba dogoni ka jabanay fi tati di dedo pelle nangi yalla ana heba timminde o do golle sabi le wima ko halaji mabbe di ko hewe mudum fu yadata e nesuji le lady amendi
la mitibitsede de sakoso
hewgol pelle de buytata fe hunde e kabaru o habeninde yango pewtudo rewbe ana hani jatede kan jantebe du ana kani halde
de la victime
le lady malindi sariawol gotol tan wonto jukko tordaji ngatede fewde rewbe tawede won sariaji goddi bamadi yalla na sembina mo fu non holitiri wiide Moussa Drissa Guindo o juge
le malia
aniya dubi didi dubi tati fa yottade e dubi nay joni ko mali joini o projet keso kabantodo yango rewbe e wakkati mo gonden o ko wawata hadude kabaru o woni jokkude saria joinaado o mi bama misali do dewle sukabe ben biyan suko hokke de dubi sappo e jetti ka yoga dana kurtina sukabe ille dubi sappo e joyi
sali code penal
andinde tan wiide dido sariaji kan donku di feyi tabbede sabi darne ko nedda ko fayeto fina tawa jogile leedi amendi non holitiri wiide dunke andando ka waruji bidi de sariaji